DJ's
Onde vai, né?
Ngoku wabona into abathi ayingcono ndiyokaka ngoba ndithethe yikaka.
Inkinga yileyo.
Kokaka ke amakaka akho aqengqeleka. Wathi noba ungaqengqeleka kusala kuzala ndim.
Hawu sana kwe kwai.
Ungadlaleli kugreen grass uzobhajwa zisnakes.
Uzawubethwa zintombi.
Ungadlaleli kuzityatyambo.
Khawungiboleki ukwenza uthi bring back tomorrow.
Into yami into yomntu.
Onde vai, né? 47.